Yeah.
Uh-huh. This is the guy. We always pat to the top. Man, what the?
Naanza na hii sifa yangu mkwe. Mi sifa mingi na ukwezi. Mi sina makuzi, takupenda wewe. Tampenda mama na baba yako na ndugu zako. Takupa mapenzi mimi.
Mavumbole, vumbole.
Chawaipewa.
Mavumbole, vumbole.
Takasikie.
Mavumbole, vumbole.
Mavumorati. Tatizo na kusheri. Unanistajabisha. Unavonipendaga kweli. Oh, inanyuma. Wifu naona. Mina umia. I'm in love wewe. Nampenda sana.
Penda ne beziliwe sawa sawa. Isiwe nusu na robo kwa kilo. Bezi robo nyingine ne kule. Nataka yote mapenzi kwa kilo.
Mozambique, Ghana, paka Nigeria, Cameroon, Sudan, paka Somalia, Africa, Africa nzima, tupendane,
tupendane, tupendane, benziliwe sawa sawa. Isiwe nusu na robo kwa kilo. Benzi robo nyingine ende kule. Nataka yote mapenzi kwa kilo.
Sikia homa ile homa ya jiji ni wewe. Wanajita masponsa malafa siku zingue. Wanajona my boss lady, you my boss baby. Tena wife material, my honey bunny. Ula, ae, honey bunny wuna bana. Yeah, wengine wote wanachia ya ya.